only you. Oh my God, only you that I want. I believe in you, my God. You are my desire. Only you ninakuita yawe. The lover of my life. Unayajibu maombi. Holy Ghost fire. Uliye mwamba wa wokovu wangu. Oh my Lord. What I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Tetemeka Yesu, ona tamilima nayo inatetemeka. Hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka. Kumana na kuogopa Yesu, only mwanao. Hata iwejewe uko na mimi. Ujawaika upande wao. Tumaini langu latoka kwako. Biende kwa nani msaada wangu? Niwewe. What I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka. Kumana na kuogopa Yesu, only you. Oh my God, only you that I want. Yeah.